tracks are the spin master.
Yes, man.
Ready.
See me, I say. Your love has been so good to me. And in my heart, I'll always treasure you've been true to me.
Nakupenda.
Ukona pidi. And beauty is in your nature. You're a perfect fit.
Nakupenda.
Nizalia watoto kama wanane ama unijazie kasarane. Whatever Jah bless, I will give thanks. I will give them my name and I'll give thanks. Baby, we ni wangu wa maisha na mipetesha kuvisha. Ona vile unanimaliza. I see better through your eyes. I'm stronger by your side. Uwezi kuniona nikiteta. Uwezi kunipata nikiteta. I see better through your eyes. I'm stronger by your side. Uwezi kuniona nikiteta. Uwezi kunipata nikiteta. Sijampata kama wewe. Penzi lako linaweza wewe. Sijampata kama
wewe. DJ Petrax at the spin master.
Sijampata kama wewe. Penzi lako linaweza wewe.
Romans 1:17. We walk by faith, not sight. In the natural, we to grand and rama. Lakini nae, draw who is it, mama? So when the mountain seems so high, and you feel like you're so low, check within, please. Cause you are higher, higher than the mountain, you're so higher. Hotter than the thing, you see fire. Cause like what I want besides in this power.
Sounds so sweet, good Lord. See Jehenna. Elkanah, he's from his son, from his freedom. Hey, you don't have to doubt Jesus when him say you're the best. Holy and righteous, sanctified from the rest. Like the silver that is tried in the furnace and the test.
Pull it again, DJ Petrox. Elkanah, say that. Hear that? Hey, yo, if you don't know, this is Elkanah I representing for DJ Petrox. Elkanah said that. You hear that?
This sounds so sweet, good Lord. See Jehenna. Elkanah I.
Boom!
He's from his loud
enough.
Hey, you don't have to doubt Jesus when him say you're the best. Holy and righteous, sanctified from the rest. Like the silver that is tried in the furnace and the test. Romans a lion, won the battle, no regrets. For the promise of the Lord, never sure, never change. Same yesterday, today, forever, man, the same. You can change the laws of man, but you cannot change of the sun. He rules everything in the heaven and the earth. That's why me standing strong for this rock called Yeshua. You cannot move me, my feet are not in the sun. The problems that you got, then Jesus, he can't solve. He's been there, done that from the beginning of time. Take the bull by the horn, if you know what I mean. Spiritual battle won't know what you fight. The promise that he gave, do you know even one? Stand on this promise and never lose your focus. You don't have to doubt Jesus when he say you're the best. Holy and righteous and divide from the rest. Like the silver that is tried in the furnace that is shed. Rome as a lion on the battle of regress. Promise of the Lord.
What is in check on my ego, but in them jabbing. Whatever men they say, you can change it up from my body. Jesus, I'm a rap, man.
Everybody have this son, man. Hey, always inspired them. But some of them always wanna be like. But some of them talk about. Everybody is son, man. Always inspired them.
DJ Pichot at the spin master.
Everybody have this one, man. Hey, always inspired them. Person of them always wanna be like. That person of them think about them get side. Some of them I wanna make it big like Obama. Some of them I wanna be bad man like Osama.
Some of them a wild bus, I did Japan. Some of them I wanna be like Mtoto wa mama.
Hey, this one man, his stories and them action inspire me so much. This one man, his name is Jesus. Jesus I'm a role model. Jesus I'm a role model. Jesus I'm a role model. Chenye nafanya yendo real model. Jesus I'm a role model. Jesus I'm a role model. Jesus I'm a role model. Chenye nafanya yendo real model.
DJ Pictures are the spin master.
Mama kasema nisome ni kuedoka. Mama kasema nisome ni kuedoka. I'm a pilot ni make sure ghetto ametoka. Take it back. Kuokoka, she was like, kwani, kijana wangu umerogwa.
I said, mama don't wanna be a doctor anymore. All I wanna do is to know Jesus more and more. Mi, nataka kufanana na Yesu. Kwake nimekubali, nishasema yes. Ooh. And I've never regret that. And I will never regret. Yeah, yeah. Instead I feel great. I have the best role model in the world. Jesus, I'm a role model. Role model. Jesus, I'm a role model.
Ningekuwa kipo kitambo, yalivyolemea mambo. Ningekuwa kipo kitambo, Yesu menihurumia. Ningekuwa sipo kitambo, hii dunia imejawa mambo. Ningekuwa sipo kitambo, ila umenizungukia. Unavyonipenda. Umeshinda dhambi nguvu. Mimi ni nani? Umenipenda kwa nini? Baraka zako siamini, zimenifuata mimi. Ingekuwa wewe ni binadamu na madhaifu yangu, singekuwa mtu leo. Unavyonipenda. Ingekuwa wewe ni binadamu na madhaifu yangu, singekuwa
sinado, lakini niko na God. Anani show jinsi ya kumove on. Kanipa love, my dear Lord. Wow, 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 people.
Ya, ni mwenzenyo hapa Alpha Mwanamtule. Nimechill na DJ Beatrox, the master.
Yeah. Sinado, lakini niko na God. Anani show jinsi ya kumove on. Kanipa love, my dear Lord. Wow, 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 na people. Anamutwangaga shetani, anapoleta bangu kutani. Ananijali mwenyezi, yendi kanikapa Nairobi. Anamutwangaga shetani, anapoleta bangu kutani. Yendi kanikapa Nairobi. Ananituletuletuliza roho yangu, Mungu wangu. 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 Ah, roho yangu, roho yangu. Ah, roho yangu, roho yangu. Kuna wakati nachoka na ya mambo dunia, lakini Mungu ananiamsha. Nahisi kama sio mimi na kuelezea. Oh, mwilini nakosa tumaini, najiona mimi sifai. Oh, 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 oh. Ni yeye Mungu nipa morali.
Log on to www.danetworks.co.ke.
Maboy wana die nchi wa die namba. Wasee wakichoka na life wasiwai kamba. Mtaka champunguni, shati kuwinama. Sio lazima ili ukae mkul kufanya sama. Ngoko kama mapima, siendi mbali. Kwake Yesu nasimama, kwingine silali. Kakibuli ni mfuate, ni mtafute ni mpate. Juu bila yeye sina wema wa hali. Amini aminia, weka mia kwa mia. I speak the truth ati Yesu ndiye njia. Na ili nive mpigi kabak, inabidi ni stay true na ni speak my facts. So uwe mkonda ama fatso, una nguvu ama mamaso, ama talik, tali, jama dalik, ama unipate kwenye radio na jeli.
Nina, jo mimi anina, kwa uja uli Yesu ananifanya nina. Nina, nguvu na stamina.
Let me tell you a story. Nimezaliwa Kenya na jivuni.
For this and more mixes, log on to www.danetworks.co.ke.
Nimezaliwa Kenya na jivunia. Uko kijijini pwani likumi. Hapa mjini nimezamia. Ndoto zile kwa kucheza boli. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy I'm sorry. Ukiwa bingu ninajona frahia. Kamotani sinikaanza kuimba. Mungu siya sumani nikakutana na mega. Haka nipige kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Yeah. Ndani ndani mara kimu wanavimba. Atapendwa na nani injili ya masekula. Nikajipa imani ipo siku nitashinda. Mana mula ndo mpaji. Yeah, now I make my paper. And I bless my family. Ole walo nicheka.
Nicheka.
And sina vaga kanda mbili. Never, never, never.
Matelo.
Never, never, never.
Matelo. Ateka.
Never, never, never.
little light of mine. I'm
tuko 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 tuko.
Nania, Nania, Nania.
Tuko tuko tuko.
Nania, Nania, Nania.
Tuko tuko niko ndania na sitatania maisha funzuka vile nilidhania na laba taongezea dania we amini kweli Yesu njia niko na Kristo wazito huyu Yesu mwanzo mwisho na Kristo wazito muulize DJ tuko 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 tuko
ndania ndania ndania.
Tuko 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 tuko
Dania.
Now, Dania. Now, 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 now hear this.
Now hear this. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. See you dreaming in a wake at you, wake at you, wake at you, na 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 wake at you, wake at you, wake at you. Weka chuku, na weka chuku hey. Kama Zakayo alipanda sikamo. Mimi nani nisi one to the more. Ninapanda nikisema you're the one. And I love you, oh yo hey. Unawashata, unaweka chini. Swali ni unataka imulike nini. Kita yangu siweki chini. I'ma put it up, oh yo hey. I'ma put it up, ooh. I'ma put it up, ooh. I'ma put it up. This little light of mine,
ready.
I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. See your chimney now, wake at you, wake at you, wake at you, na 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 na, wake at you, wake at you, wake at you, wake at you, na 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 na, wake at you.
Hey, what's up? This your boy Blade Carter, and you're in the mix with DJ Pitchox, the master. Let go.
For this and more mixes, log on to www.danetworks.co.ke.
DJ Pitchox
is Bible. Kona kafelo, kila weno, kila weno. Make sure inapenya, kama hauja elewa soma tena, tena na tena, tena na tena. Lazima tujue kile Yesu anasema, oh yeah. Make sure inapenya, kama hauja elewa soma tena, tena na tena, tena na tena. Lazima tujue kile Yesu anasema, yeah. Yesu anasema, Yesu anasema. Lazima tujue kile Yesu anasema. Yesu anasema. Yesu anasema. Yesu anasema. Lazima tujue kile Yesu anasema.
Uwe kijana ama msichana, kwake anasema wenda. Anakuita Bwana hapana bishana. Na kile anasema wetenda. Hey, safari utoweza solo. Unapoelekea ni kwa moto. Umepotoka, umepotea bro. Alituita, tukaitika. Ametugusa, tumegusika. Ametuosha, tumeosheka. Anakuita, na wewe fika.
Fika, fika. Fika, fika.
Yesu anasema. Yesu anasema.
Lakini kwa jina la Yesu nasimama. Oh, oh, oh. Na pesa ipote, na watu wanitoke. Kwa jina la Yesu nasimama. Oh, oh, oh. Nimeng'ang'ana kwa bidii.
wenzangu sisiki. Kwa maisha Mungu wangu unanitosha. Nimeng'ang'ana kwa bidii. Maneno wenzangu sisiki. Kwa maisha Mungu wangu unanitosha. Ninasimama. 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 Kwa jina la Yesu nasimama. Ninasimama. 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 Kwa jina la Yesu nasimama. Hey, hey. Nilipata tabu dunia iliponisukuma kwa kona. Nilipata tabu nikaona kujitoa uhai ndo bora. Mungu wa Abrahamu alijitokeza mwenyewe tu. Akaniambia mwanangu sijali niko na wewe. Hata wanadamu wakiniangusha nibebe tu. Sitajali nipo salama nikiwa na wewe. Nimeng'ang'ana kwa bidii. Maneno wenzangu sisiki. Kwa maisha Mungu wangu unanitosha. Nimeng'ang'ana kwa bidii. Maneno wenzangu sisiki. Kwa maisha Mungu wangu unanitosha. Ninasimama. 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 Kwa jina la Yesu nasimama.
Baba leo,
uite.
Uite baba leo,
uite.
Oh. Yeah. mwambie jitokeze, mwambie jitokeze, na wacha tumuone akitembea juu ya maji, na tuone akifanya uponyaji. Samaki 5,000 nitafanya ugawaji, popote pote mali watu watahitaji. Nasema mana kuna kama we, kama wewe Yesu. It's mama ni miss mama juni yako Yesu. Kama we, kama we Yesu, oh. Hakuna kama we, kama wewe Yesu. It's mama ni miss mama juni yako Yesu. Kama we Yesu, oh, oh, oh.
Follow Mungu mwenye alambia muzanita ya mdara ya mdara.
Log on to www.danetworks.co.ke.
Niko high kwa chai, sio mbaya. Shukrani, kaniva uhai. fire, yeah. Akanitolea roho mbaya. Movie tunakwata tukawaya, yeah. Mimi na wewe kamkamba na kati tu. Niwe nina kitu ama sina kaki tu. Niwe nina gari ama kaki tu. Niwe nina suti ama kaki tu. Ama kaki tu.
Ateke, ateke.
Ama shati tu. Rafiki ukiwa kwenye dhiki simu utapiga mingi lakini ni mingi hazishikwi na kama mchuzi bila viungo na kama muziki bila mdundo nitafanya nini kama hauko na angushwa chini na misukosuko kwako na angalia sio nguvu zangu na tazamia ah, kwenye giza wewe paza njia sina budi ila kukutarajia ah. Kiwa nawe niko fiti niko okay kiwa nawe sitishiki niko sote peke yangu sitaishi tuwe sote na yo safari okay,
we run. Big up 23, all of the massive. Every ghetto you come from. Every ghetto you come from. Hey, youth man know what he gun. Youth man know what he man. Stay sober, you can't lose it. Church and nobody man. At over the man. Hey, I screwed up, your mana he tightness. See you past, God I'm after your likeness. Na kunga mkono si biceps. True that kwa boom bap I'm a hypeness. Hey, na bring up the hype. Siwezi lose up, that's why me look through the sky. When I say my sunset to your villain arise. Hey, cartels can't bring down me vibe cause Shira shira na rock them bemanis every time a beat drops aim it kade viji wana slingshot
easy
yesu anasema whip not kumkubali yesu haitufanyi tuwa weak lot
hey.
Si tumesimama hapa kidete
kunitaya
ati ya Jakaya Kikwete wina mana yesu niko sete mambo wa na sote tukopete jicho nyanya ni kivumbi cha kuhaso kijana ni skimming na siyo maso wakiota bangalo na lenga kaso Mungu ameni take this far so
Niko na Alex pia Josh lakini fast ni I ametenda vitu mobs jezi sema ni I wanani check it design wana tani ni line spend time pia na Mungu yo ni badada dream chesa niko wax yo ni werara mina god niko fiti niko sawala hata ngori zikika msezi tetata mosa de mancha dem na chat bought him you wanna balaba empty tag bought him father god da miliki and me can't stop just select the pull up me can't stop just
love orera orera are jesu tuna olea olea
Olea, 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 olea
nipata tu ama nikienda kama tu milango unafungua singethania unanichanua makinifamia Susita, Susita, nisitadanganya Susita, Susita, niwe umefanya Susita, Susita, nisitadanganya Susita, Susita, niwe umefanya Chochote ninacho, ani wewe Siwezi kudanganya, kukote nilipo, ani wewe Siwezi kudanganya, ipapa ni wewe
Soma wamechizi Naweza dai ni ujanja Lakini utacheka utasema I'm kidding Wala si nguvu na bidi Si nguvu na bidi Ni nguvu zako dadi Nguvu zako dadi Niju milango unafungua Singejua Ni wewe natambua Sikifua
Susita, Susita Misita danga
Kisha niseme amina, amina Nabii akisha tabiri Usitosahau kusema amina, amina Ahadi zako ni za kweli na amina Wengine kama wewe si utanila kuna Ahadi zako ni za kweli na amina Wengine kama wewe si utanila kuna
Jinga ni kuuliza tu nani mwenye nguvu binadamu wa mali ya juu Nikiwa na Yesu nita lose aje Nikikam east wanenda west kakanye Ndio wanikubali sana nilipiga lap Kidogo ni download steam kama vile app Aichia kuna double tap anointing tu ndio nilitap Now is when they see but even now they couldn't level Wasani wengi upita boom ka Ferrari za Abu Dhabi Leo ame hit kesho hawajulikani Mini ki hit kwa yo moshi ni hifadhi ni age Kama wine ni kubaliwe na visas
Sio kwa bidini ne
Vipi soja Ufuwa kuwa nuwa sio kawaida Uwe umekonda ama weida Kukuwa na kupona sio kawaida Eva uwe jeshi ya marokta Baba ama mama sio kawaida Watoto wako nyumbani nila Kusafiri kwa kagari kako Ama matatu Na kufika salama Sio kawaida Kuanzisha biashara Tena kukosa Sio kawaida, ni kwa neema ya Mungu
mama. Sika waida dugu yangu, familia imesoma. Sika waida dada yangu, kimaisha umenoga. Sika waida kaka yangu, uko buheri wa afya. Sika waida dada yangu, unafurua ndani ya ndoa. Mshukuru baba, anakulinda kama mwewe. Jiulize mbona wewe, ukiwa na noma, muitishe ukapewe. Atacheza kama yeye, mshukuru baba, anakulinda kama mwewe. Jiulize mbona wewe, ukiwa na noma, muitishe ukapewe. Atacheza kama yeye.
Kwa sababu walikuwa marafiki, kaka sungura akadanganya fisi waende wakatwange bibi zao. Kaka sungura akaambia bibi, nikichapa ndarama unapiga nduru. Kumbe naye fisi anatwanga bibi. Hey, na hivyo ndivyo alicheswa. Usikue kama bwana fisi, usikute ni mazizi. Omba Mungu disanme, usijipate umecheche.
Cheswa.
Usikubali kucheswa.
Cheswa.
Sababu wewe si kinanda.
Cheswa.
Usikubali kucheswa.
Cheswa.
Sababu wewe si
Touch your record.
Usikubali kucheswa.
Cheswa. Cheswa.
Usikubali kucheswa unless umegeuka kadanda. Usikubali kucheswa.
Cheswa. Cheswa.
Usikubali kucheswa unless umegeuka kadanda. Hakuna kitu mbaya kama sida. Kwa binadamu ni kawaida. Akiwa bisi kusimaliza, ndipo setani hukuja na kumuwinda. Hakuna kitu mbaya kama sida. Kwa binadamu ni kawaida. Akiwa bisi kusimaliza, ndipo setani hukuja na kumuwinda.
Epuka wanaume fani fani, madem tunatumiwe tiju ya mani. Na we unaitwa baby come stay, and after 2 days unambiwa no way. Tunadai tuko lit so tunachoma foto. Sisi ni walafi hadi tunakula moto. Pesa ni sabuni ya roho, na sabuni uisha.
Usikubali kucheswa.
Cheswa.
Usikubali kucheswa unless umegeuka kadanda. Usikubali kucheswa.
Nijigambe sio maumbile tu, ni kimawazo na hisia. Kuna mzungu na mwafrika, mfupi na mrefuka, kuna mtoto na mwamerika. Mola nafanana na nani? Kuna maskini na lena male, mpole na le mukale. Nataka nifike lake bustani, watamujeki kwenye moyo zake. So mi lazima nifike mbinguni, nitazame machoni. Kwa masharti yake mpaka ukingoni. Mi lazima nimwone huyu Yesu Mungu mwadhani. Itajikaza kumfuata mpaka ukingoni. Nasikia anakaa anaswa, anavaa madigaga, pengine ana class kama soswa leshwa yananyonga. Nasikia anakaa anaswa, anavaa madigaga, pengine ana class kama soswa leshwa yananyonga.
Lazima ni mucheke. Lazima ni mucheke. Lazima ni mucheke. Mola ninya humul.
Yo people. Ninya humul. Gabriela.
Fresh vibe, water thing. Ring finger, got a ring. My blessing overflow. Celebrate so I do it like so.
Y, XY, devil
devil is a loser, ask why. Jesus is the king, that's why. So you get the X, Y, and Y. Jesus is the D, A, D. Devil, D, E, A, D. Bible is the B, H, D. So you better study it like the C, I, D. It's a blessing, and me have to follow. Anything we do, me na do a single solo. Check it, look, check it, t-shirt, check it, polo. Tingisha, took it, tole, come a bro, man, ka solo. If you're feeling so blessed, let me see you hands up, let me see you dance. If you're feeling so blessed, let me see you hands up, let me see you dance.
Kwenye sasi merita Niko na mungu mimi ya minipa fai Shetani wewe ni lai Niko strong, niko fam kama dai Mashida hazita nipa pressure Nitasimama imara hata nikikosa Ingawa mimi sina pesa Niko na uhai bado nitatesa
Mikono juu Mika mikono juu Mika mikono juu Mika mikono juu I am so happy, cause I am so happy, cause I am so happy, cause I am so Nisifikiri mashida, nisifikiri mashida, nisifikiri mashida, nisifikiri mashida
Nina madeni, deni, deni we, lakini Yesu amenipa yote by the way Mfuko ni mapeni, peni, peni we, lakini bado mimi nina amani ye Mashida hazita nipa pressure Nitasimama imara hata nikikosa Ingawa nisina chakula Nikona uhai bado nitatesa
Mikono juu Mika mikono juu Mika mikono juu Mika mikono juu Cause I am so happy Cause I am so happy Cause I am so happy Cause I am so Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida Nisifikiri mashida
Suni, nime Gideon sema buti Kunguni, misifi mohe makuti Mashida tibiji kafela kuti Kanilinda misitingi kina sepa chuki Usingoje nilegeze Nina psych, hype kama genje Kauna ni feel, kuja tuvende Nadai kiri mic na podium ni speak kwa marende Wanataka kukill joy Furaha, ili yopo na bring noise Hands up, kwa mashida na rejoice Ninini, mimi ni bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
weka mikono juu. Cause I am so happy, cause I am so happy, cause I am so happy, cause I am so. Nisifikiri mashida, nisifikiri mashida, nisifikiri mashida, nisifikiri mashida.
For this and more mixes, log on to www.danetworks.co.ke.
Hey, what's up? This your boy Blake Carter, and you're in the mix with DJ Pitchox, the master. Let go.
DJ Pitchox, the spin master.